Yeah. Introducing the baddest. Team Nomics.
Tende daro nimechelewa jina diru. JJ, nipe mtaro na suguo kisumbua. Wewe, uyu mrembo ndiye lava mukipenda. Baby, cheza ngoma fuata biti ama tena. Zeze, fuata dakika mbili cheki tuko. Wawili kejamini, mechili cheki ndai. Mifiri na yurodi.
Baby girl, niko locked up. Dakika ngapi wewe utoe form? Umechill kwani WhatsApp? Nikiku call na ushiki form? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi?
Dakika ngapi ni mengoja kwa famous? Ndambeles, derivas, mahera, speedy rumors. It's all days, new revise, vice, vice. And in the heart I got a choice, choice, choice. Better I buy the kings, I got the keys. That's well in the peace. We preaching peace. We talking shit. We fail to don't. We might to not. You know we hot and through a lot. Up moving the kings. That's a feeling the flow. Pace the volume is low. Twerk your gala golo. We had her giving the blues. Time is money, you know. So better stay calm and raise your arm.
Steven's beats on the tracks.
Baby girl, niko locked up. Dakika ngapi wewe utoe form? Umechill kwani WhatsApp? Niki kukol na ushiki form. Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika ngapi?
Dakika ngapi tuende mwendo sanga piche kiluku ni safingori yule Gaddafi bad gala na tamba yo mchezo inabamba good god na teta hizo rasa kpepecha mistari na leta kuna venye mnaskata kikundi kimejaza utadhani tamata ngo makali inabidi lazima kusaka ni disi na leta uchafu tunakata
uchafu tunakata nakata.
Hizi nafanya tupambao mamango zaidi njisao mapenzi ya wili ya penda nao akilete utani achana nao alam lai napenda sana kiwa lai achana nao ni namite kiwa lai.
Baby girl niko locked up. Dakika ngapi wewe utoe form? Umechill kwani WhatsApp? Nikiku call na ushiki form? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi?
Ni kitu ntuan savage. Baba kama kwenye luggage uda chill. Ni rampage. Si unajua mimi ni savage. Kikam na kam na carriage. Jema wa mode of bondage. My sling slice, my sling sang, my ching chong. Kama vani boy, my ding dong. Kwa ni road boy. Kama noti na flow, na mitu flow. Kwa ibit, lazima to kill. Napenda wa figa, mafiga sidika. Nipita itika, sauti sikika. Napenda wa figa, mafiga sidika. Nipita itika, sauti sikika.
Baby girl, niko locked up. Dakika ngapi wewe utoe form? Umechill kwani WhatsApp? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi? Dakika, dakika ngapi?